kuli kuruto hawa yo muino lode o moda gollal gal fa heba no wurdo go wi ronade lode so yilto damgal e damgal fa yaya dum wona hunde newinde fe dum sawi so mo yidi hebude nokku to o wawi jodaade fa wada golle o
nebe muslim berglam
mi de muina furne lode potije kay ko nande mudum so gonga o mi hebata him sanne sabi golle o tampere mudum ana buri kebal mudum mi wala kalsi neddo ne wawa gollude fe so wala jawdi mi wala fu pabuto do kandu min ka ko tewtam min tan woni pawto do bangal jawdi fami heba mu inde kioske amu juinammi sera lawon gol fami jukintina wadde golle ko gundu min ko
kanga barake
kongo tandina gollo guli tombok tutu o mo serti e hawa sabi kanko ka tiddala fu o heba e bangal hebugol makoto o jodo nga wi client be buitike ila woldene fuddile hitane 2012 o wi do lumoji di taw fawi jikke mako fo heba sottude kulle de o mu inta do ni pade kan ko nande mudum
o wo goyde ayse
fuddi o do golle ila hitane 2002 mi yihi tiddalaji kewdi ila woldene fuddi client en fandi arande yimbel hewbe ana waranno do ma jonka wana non lumo fa lumo ni woni ko men baawata yewide seeda fay yimbe ngondo be le fedde municipal de ana waranno don arande ga jon kambe dubbe mutti rewbe le egube ure jonde mu en gombe falaje bamako do janginama jandeji kewdi le dido dati ngala nyaloma hande o le nokku o fay goto le hakkune mabbe ngana ngadobe golleji dibi janginaado mudum sabe rafikaaki gollirdi min janginama jande balde tati el hono chobal kan gam inirte ila de do nyala de ka yuwi hen fey goto yotta ki men kasen fa ye wo hono min gordi na do fa hokka men kaaki gollirde ga ko jangina mi koka so mi hebi kaaki din baawu mi gollirde dum ci ko fu wala hen won ko baawu mi wadirde
kana ne re ko mi sehat
mamadou min ko ro trawole lami do walde ne be noddirta assemblée permanente de chambre de métier won ko sifoto e do tiddalaji di be do rewbelle wondi fewde mudum le wi mako worbe buri tinnaade burde rewbe bangal tewtude jaw kaaki gollirdi fa yotto hebure nokkuto jodo beedo yimbe gollirobe juude mu em ana huli heddare ciagal gabe ngala jawdi ko be gollira e be kuli nyamande dum so mi bettike fe rafi hebugol mabbe jawdi ko be gollira e be gondi fewde tiddala mawdo mangal hebude to jodo dum ko heewe rewbe be fu atawan le galleji mu em nadu damal galleji mu em jotto so wada jaguji mu em ko heewi hendu fu ana wondi fewde tiddalaji bangal hebude ko yeyete ko hoore tawi dido tiddalaji ne ana wawi hebenere jogalal non holtiri wiide kanko monsieur Traoulé le wi mako rewbe hewbe kanyu en ka fuddi wawande hore mu em
le pad de rachid tout ce que vous connaissez
diga dege kanyu kulle fuude andudon ko wawi waytede bangal nyamal rewbe uri wadde golle mudum be do rewbe ana bama e golle sukabe rewbe fayto sukabe worbe saatu yimbe be ana jilla jaagu o e golle ko be ngatta ko sabi kaaki di salla itete yimbe minno be jeeyo be dun tan no fade hala jagu halede hala homo woni muindo hani halede to
transformer ki a l'origine
andinde tan wiide ko heewe rewbe golli robe juude mu em golleji di watta di ana wada so leedi amendi ande